Mokga wa Democratic Alliance ka hara masepala wa Dihlabeng o ngongorehile haholo ke fire department ya Bethlehem. Ha o re wa letsa o hloka thuso, ha hona mang a arabang founu hobane phone number ya teng ha e sa sebetsa. Ha o fihla monono meaho e ya wa, marulelo a wa, ha hona backup generator ka load shedding, basebetsi ha ba kgone ho sebetsa. Ke mathata fela a mangata. Ha e sale mokga wa Democratic Alliance o etsa kopo hore fire department enana e lokiswe, fela ha o mang ya mamelang. Re boetse re etsa piletso ho mmuso hore ba etse bonnete ba hore fire department ena ya sebetsa jwalo ka ha re tseba di-fire department tse ding di sebetsa jwalo ka hara mmuso wa DA ka hare ho Mid Valley. Mokga wa Democratic Alliance o ikemiseditse ho dula ho lwanela ntshetsopele e ntle ya ditshebeletso baaheng.